Nishapata mchupa na nishafosumpa na samini matumpa. Na asiwa kama mwezi kaibiwa, kama center of sisubiri kusifiwa, kujitenga tenka takufanikiwa, atuamini maneno ya kuwapiwa. Huyala mima ulana ni onkezelesi leo kuliko jana, ya utafutaji zaidi ya kipaji, mana kuna watu wanajikuta majaji, walalamikaji zaidi ya idadi, wala tufeda mnyepesi kuliko maji. Hata kurequest, it's the first quest. To not to be us, to me aladi shwaki tie the kitchens. Kissy can you bubble that's a push up fence. Wanna pen a plum, wanna two discussions. Could you quenya meet towers, but our yes. It's the first quest, to not to be us, still universe. Hata kurequest, all the channel, Sharia, it's a cross human. Ain't just a ten kuda kupagawa. Ain't just a pulukara kukodiwa. Musa watu, na kumali sana msintu kiki wabaka na lukia. Yego masha di zimpa. Ain't just a puwa osope. Na kumali sana meka masema intatila ijapota. Sharia, wesana tu mamboy. Wisi. Ain't just a mzasho na kumali sana mamboy. Sirikare buju. Ain't tupaki. Sirikare gom, sirikare tabacha, sirikare kigamponi. Menenye lao, tujapa menenye bafu. Nakubali sana guta wisi, wacha posimigwa kudansa. Fighter, wesana tumambo.